This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, January 25, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Liteya oyo yandeko William Marion Branham, iteya makili boso nangelesa mokolo mwalumingo na tongo, mokolo ya tukumi bale na mitano sanza ya yambo, na mobu koto moko na kama libwa na tukumi tano na libwa. Na Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique.
And it reads like this, and Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these 3 years, but according to my word.
Pe elobi boye, pe Elia motisibi oyo azalaki kofanda na Gileade alobaki na Akaba, lokola ya wenzambe ya Isalaele azali na bomoi, oyo na telemi liboso na ye, mamwe tombula ezalate na mibu misato oyo, bobele na liloba na ngai.
And the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cedrith, Cherith I meant to say, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee.
Peli lobana Yahweh eyela kiye ete, longwa awa, pe kende na ngambo ya esti, pe omibomba na pembeni ya mukele ya Kerite. Kerite na lingaki koloba. Oyo ezali na esti ya Yaladeni. Pe ekosale maete okomela mai ya mukele, pe na siliko pesa biyanganga mitindo ete bale isaka.
So he went and did according to the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook.
Boye akendaki pe asalaki ndenge yawe alobaki, po akendaki kofanda na pembeni ya mokele ya Kerite, oyo ezali na esti ya Yaladeni. Pe biyanganga ezalaki komemela ye lipa na musuni na tongo, pe lipa na musuni na mpokwa. Pe azalaki komela mai ya mokele.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying, rise and get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee.
Pe esalemaki sima na mwantango ete mokele yango ekaukaki pe mbula enokaki te na mabele. Pe liloba ya Yahweh eyaki epai na ye ete, telema pe kende na Sarepta ya Sidon, fanda kuna, tala na sili kopesa mitindo na mwasi mokufeli mobali moko ete ale isaka yo.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink.
Bongo atelemaki pe akendaki na Sarepta. Petango akomaki na ekuke ya engumba, tala mwasi mokufeli mobali yango azalaki wana pe azalaki kolokota nkoni. Pe abengaki ye, pe alobaki. Yela ngai mwa mai ya mbeki ete namela.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks that I may go in and dress it for me and for my son, that we may eat it and die.
Petango abandaki kokende kozwa yango, abengaki ye pe alobaki. Yelangai mwalipa na loboko na yo. Pe alobaki. Lokola Yawe Nzambe na yo azali na bomoi, nazali na gatote. Bubele mwa farini kati na mbeki, pe mwa mafuta kati na molangi. Petala nazali kolokota nkoni mibale, pona kota pe na lamba yango, pona ngai pe pona mwana na ngai ya mobali. Tokulia yango pe tokukufa.
And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it to me, and after make for thee and thy son.
Bongo Elia alobaki na ye, kobangate, kende kosala ndenge olobi. Kasi na yango salela ngai neno mwa gato pe memela ngai yango bongo na sima sala po na yo pe mwana na yo.
For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth.
Po yango elobi Yawe Nzambe ya Isalaele. Mbeki ya farini ekosila te, pe mulangi ya mafuta ekukauka te, kino mokolo Yawe akotinda mbula na mabele.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail according to the word of the Lord which was spoken by Elijah.
Pe akotaki pe asalaki nenge Elisa alobaki. Pe mwasi na ye na ndako ya mwasi baliaki mikolo mingi. Mbeki ya farini esilaki te, pe molangi ya mafuta ekaukaki te, kokokana liloba ya Yawe oyo elobamaki na Elia.
For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen a text of this. Be certain of God.
Pona liteya ya tongo ya lelo liboso na kende mboka ya bapaya, na poni litangi moko oyo, bondi maye azali Nzambe.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth, and may the Holy Spirit capture our minds and our thoughts and prepare us for His visitation as we have asked Him to come.
Pesika wankolo pambola liloba na yo wana ekuteyama, petika molimo mosantu, akanga milimo na biso pe makanisi na biso, pe abongisa biso po na kozala na ye elongo, po tusengi ye koya.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of Thee, and to know of Thy nature and Thy way and Thy causes, that we might be able to face the problems of life with a real assurance, being certain of God. Grant it, Lord. In Jesus' name we asked it. Amen.
Po toyaka na ndako ya nkolo te po bamona biso topo tomonana kasi po na koyekola yo. Koyeba lolenge na yo, pe nzela na yo, pe bantina na yo. Po tokoka kotele maliboso na makambo ya bomoi, na elikia ya solo, wana tundimi ete ye azali Nzambe. Pesa biso yango nkolo, tusengi yango, na kombo na Yesu. Amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty. And people was in the street starving, and the earth was so hot it was ready to burn. All this was the reflection of their sins. and their moral decay.
Ezalaki penza tongo moko ya somo. Molunge pe putulu ezalaki mingi. Bato bazalaki na balabala nanzala. Pe mabele ezalaki na moto mingi pene na kozika. Nyonso wana ezalaki kotalisa masumu na bango pe kokweisama ya bomoto na bango.
You see, Ahab was reigning in Israel at the time or over Israel. And he was the wickedest of all the kings of Israel. There had been no king as wicked as Ahab. For he being taught and knowed better, he failed not to continue to displease God in everything that he did.
Bomoni akaba azalaki na bokonzi na Isalaele na eleko yango. Toli kolo na Isalaele. Pe alekaki bakonzi nyonso ya Isalaele na kanza. Liboso na ye mokonzi ya kanza lokola ye azalaki te, po ye atako alakisamaki pe ayebaki makambo malamu, akobaki na ye kozanga kosepelisa Nzambe na nyonso azalaki kosala.
Although he had a great military system, and the people had become very prosperous under his reign, but yet you cannot displease God and expect to get by very long.
Atako ye azalaki na ebongiseli monene ya mapinga, pe bato bakomaki na bozwi mingi na ntango ya bokonzi na ye, kasi ata bongo okoki kolonga ntango molayi te soki ozali kosepelisa Nzambe te.
And then in his wedding, instead of marrying among his own people, he went over and married a sinner, an idolater, worship of idols. He married Jezebel, and she was not a believer.
Peli susu pona libala na ye, na esika abala kati na bato, na ye moko, akendeki ko bala musumuki, musambeli bikeko. Oya zalaki ko sambela bikeko. Abalaki Yezabele, peye azalaki mundimite.
And no believer should ever marry an unbeliever under no circumstances. Should always marry believers.
Pe mondimi asengeli kobala mozangi kondimate. Ata ndenge nini. Basengeli tango nyonso kobala bandimi.
But Ahab had done this evil thing. No doubt but what Jezebel was a beautiful woman. And he had fell for what she looked like instead of what she was. That so many people make that same mistake to this day.
Kasi akaba asalaki likambo moko ya mabe. Na tembete, Yezabeli azalaki mwasi kitoko. Pe akweisamaki na kitoko na ye, esika na oyo ye azalaki. Ezali likambo bato mingi basalaka libunga yango moko kino lelo.
And she had brought idolatry in the nation, among the people. And the people, the priests, their ministers, had fell victim to this great popular demand.
Pe akotisaki losambo ya bikeko na ekolo kati na libota, pe libota banganganzambe batei na bango, bakweisamaki na busenga monene ya ebele na bato.
And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand. No doubt that the priests thought it would be all right as long as their government okayed it. But I don't care what the government okays. It's got to be what God okays.
Ezali kotalisa penza ekolo na biso lelo. Tokweisami na bosenga ya ebele na bato. Na tembete banganga Nzambe bakanisaki ekosala na yango eloko te, lokola bakonzi ya mboka bandimaki yango. Kasi ata bakonzi ya mboka bandimi likambo, tosengeli na likambo oyo Nzambe andimi.
And the people thought that it would be all right if they anticipated in some of their worldly things and one might ask me to retrace what I have just said, that it was a very likely picture of today.
Pe bato bakanisa ki ekosala eloko moko te soki bakeili boso na makambo na bango ya mokili. Bongo boko kiko tunangai na limbola likambo na uti koloba ete ezalaki kotalisa penza lulenge ya lelo.
We may not think that we are idol worshippers, but we are. And the government endorses it. People today are idol worshippers because they worship idols. Some of them worship movie stars for idols. Some worship money for idols. And some worship television stars as idols. But all that you put before God is an idol. Let it be whatever it may be.
Toko kiko kanisa ete tozali basambeli bikekote. Kasi ezali bongo. Pe bakonzi ya mboka bandimi yango. Lelo bato bakomi basambeli bikeko pona basambelaka bikeko. Bamosusu basambelaka bavedete ya sinema lokola bikeko. Bamosusu basambelaka mbongo lokola bikeko. Pe bamosusu basambelaka bavedete ya television lokola bikeko. Kasi eloko nyonso ozali kotia liboso ya Nzambe ezali ekeko, ezala eloko nini?
Even the Satan, our great adversary, is such a smart one, until he even put sometimes the church before God.
Ata Satana moyini na biso monene, azali na mayele mabe mingi, na lolengete atiaka mbala mingi lingomba liboso ya Nzambe.
You might have a great church. It may be a great building, or it may be a great denomination, and again it may be a great congregation, but let nothing come before God in your heart. Anything before God is an idol.
Bokoki kozala na lingomba monene, ekoki kozala ndako ya losambo monene, to ekoki kozala ebongiseli monene, pe lisusu ekoki kozala losambo monene, kasi kotika eloko ata moko te kozala liboso ya Nzambe na motema na yo. Eloko nyonso etiami liboso na Nzambe ezali ekeko.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be under the reigns of other kings. And they thought just because they was a religious nation that everything would be all right. And that's the way we have come to that place also.
Pe bato yango bayebaki ete bazalaki lisusu na molimo te, ndenge bazalaka na tango ya bakonzi mosusu. Pe bakomaki kokanisa lokola bazalaki ekolo ya basambeli, nyonso ekotambola malamu. Ndenge moko pe biso tokomi wana.
Some months ago I was talking to a very fine friend of mine. And he said, Brother Branham, I believe that you pinned this United States down too close.
Eleki mwa basanza nazalaki kosolola na moninga na ngai penza. Alobaki, ndeko Branham, na moni yo oyokelaka Etats-Unis oyo mawa ata mokete.
He said, you're always roaring out the sin and how God is going to punish this nation. I said, he's got to do it in order to be just.
Alobaki ogangela kama sumu tango nyonso pe olobaka ete Nzambe akopesa bitumbu na ekolo oyo. Na alobaki asengeli kosala bongo pona kozala sembo.
He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded upon the scriptures. And our forefathers came here and God gave us this heritage. And we are a religious nation.
Alobaki, kasi ndeko Branham. Obosa nakaete ekolo oyo e tongama likolo ya makomi. Bankoko na biso, bayaki awa pe Nzambe nde apesa biso libula oyo. Pe tozali ekolo ya basambeli.
I said, that is true. Oh, love it, and no one knows how I appreciate this nation. But look, my brother, Israel also was chosen of God. Amen. And he sent her prophets and great men. But God cannot stand sin.
Nalobaki, ya solo nyoso wana. Pe moto mokote ayebindenge na sepelaka na ekolo oyo. kasi yoka ndeko nangai. Yisalaele epona makipe na nzambe. Atindela kibango basakolipe batominene. Kasi nzambe alinga kalisumute.
He made Israel reap every grain they sowed. And if he made Israel reap what she sowed, he'll make us reap what we sow. He is no respecter of person.
Asala kiete Yisalaele abuka mbuma moko na moko oyo alonaki. Bongo soki asala kiete Yisalaele abuka oyo alonaki, ako sala ete tobuka oyo toloni. Apona kabilongite.
And we got to the place to think that because we're resting upon what our forefathers did, or what upon our great founders of our churches, what their great sacrifice was to God, which is all right and so much appreciated.
Peto komiko kanisa ete lokola to pemi likolo na oyo bakoko na biso basala, to likolo na babandisi minene ya mangomba na biso, likolo na mbeka monene oyo bapesa ki na nzambe, yango ezali malamu peto sepelaka na yango mingi.
But we cannot draw salvation from what they did.
Amen.
Salvation is an individual affair between every person and God. Not with our nation, with our church, but with ourselves before God we answer.
Kasi tokoki kozwa lobiko te uta na oyo bango basalaki. Lobiko ezali likambo ya moto ye moko kati na moto na Nzambe. Na ekolo te, na lingomba na biso te. Kasi biso moko liboso na Nzambe. Tokosamba.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have. You go to spiritual men and women and you find in their heart that there's something lacking.
E komi na ekolo na biso atakati na bato ya molimo na koleka oyo tozali na bango. Okeye pae ya mibali pe basi ya molimo, okomona na mitema na bango ete, eloko moko ezali kozanga.
We have been in the last few weeks, I've been going over some of these things, and finding that in the man that I thought was the colonel, yet I find that they're putting emphasis upon temporal things. Going around and saying, God gives me the biggest so-and-so. God gives, you're bluffing.
Tozalaki na maposo euti koleka, na zalaki koluka koyeba makambo mosusu oyo, pe na moni ete kati na bato oyo na zalaki kokanisa ete, bazalaki penza likonzi, kasi na mona kiete bazalaki kolobela mingi likolo ya biloko ya mukili. Bakendaka bipai na bipai pe balobaka. Nzambe ya pesi ngai eloko boye na boye, oye leki monene. Nzambe ya pesi, bazali koloba solo te.
Great material things don't always rest in God's will. God makes the rain to fall on the just and the unjust. But what the world needs today is not a bluff of faith to try to bluff yourself into something and call it spiritual.
Biloko minene ya mokili ezalaka ntango nyonso mokano ya Nzambe te. Nzambe anokisaka mbula likolo na bato malamu pe na bato mabe. Kasi oyo mokili esengeli na yango lelo ezali kondima ya lokuta te. Pona koluka komikosa na eloko moko pe kobenga yango eloko ya molimo.
Sometimes faith will do great miracles and still doesn't come from a spiritual heart. Did not our Lord say, many will come to me that day and say, have not I did this and that in your name?
Mbala mingi kondima esala kabikamwa ya minene kasi euti na yango na motema ya molimo te. Kolona biso alobaki te ete, bato mingi bakoya epai na ngai na mokolo wana pe bakoloba. Na sala kiboye na boye na kombo na yote.
And I will confess to them, depart from me, you workers of iniquity. What is iniquity? It's something that you know to do right and don't do it. I never knew you, he will say. And we're living in that day.
Pena koloba na bango polele, Bolongwa pene na ngai bino basali ya masumu nanko. Lisumu nanko ezali nini? Ezali ntango yebi kosala likambo ya malamu kasi osali yangote. Akoloba, na yebi bino ata mokete. Peto zali kobika na mokolo yango.
What we need today is not a lot of material things. We have that. We don't need greater churches. We don't need greater congregations. We don't need more on radio and on television. We don't need so many more of these things.
Tosengeli na yango lelo ezali te biloko ya mokili mingi. Tozali na yango. Tozali na posa ya mangomba ya minene koleka te. Tozali na posa ya ba losambo ya minene koleka te. Tozali na posa ya kobakisa ba emission ya radio pe ya television te. Tozali na posa ya kobakisa biloko nyonso wana te.
But what we need today to be spiritual is a person that will humble themselves before God if they haven't got a penny. And will pray till that spirit within them is satisfied with the goodness of God and a revival takes place on the inside of their heart. That changes their attitudes and atmosphere that they live in.
Kasi oyo tosengeli na yango lelo, pona kozala bato ya molimo ezali bato oyo, bako mikitisa liboso na Nzambe ezala bazangi lomeya. Pe bako bondela, kino molimo oyo ezali kati na bango esepela na bolamu ya Nzambe. Pe kolamuka esalema na mitema na bango pe ebongola ezaleli pe lolenge bazali kubika na yango.
You might not have a pair of shoes on your feet. You might be dressed in rags, but something in your heart saying the melodies of God.
Hallelujah.
Rather have it than all the money in the world.
Okiko zanga sapatu na makolo, okokiko lata bilamba epasuka, kasi eloko moko na motema na yo ezaliko yemba banzembo ya Nzambe. Malamu nazala na yango na isika ya kuzala na mbongo nyoso ya mukini.
So you can't say that natural things is always a sign of God's blessing. David spoke that to the Lord and he'd seen the wicked spread forth his like a great bay tree.
Boye okoki koloba te ete biloko ya mokili etalisaka tango nyonso mapamboli ya Nzambe. Dawidi alobaki bongo na Yawe ete amonaki bato mabe koumela. Lokola nzete ya mobesu.
But God asked him, did you ever consider him at the end?
Kasi Nzambe atunaki ye, otalaki ye malamu na suka.
No matter how good or clothes we wear, how much we have to eat, that isn't what goes in the presence of God. This body that we dwell in perishes regardless of how it's taken care of. But it's the soul that's in man. It's a condition of the spirit that moves into the presence of the living God.
Atato lati bilamba ya kitoko ndenge nini. Atato zali na bilei ndenge nini. Yango ekenda kaliboso na Nzambe te. Nzoto oyo tofandi kati na yango epolaka. Atato saleli yango ndenge nini. Kasi bo moto ya kati oyo ezali kati ya moto, lolenge ya molimo nde ekendaka liboso na Nzambe.
But we take things for granted. We think that just because that we are a nation, so had Ahab and all of Israel in that day had taken things for granted that everything was all right.
Kasi tokanisaka makamu na biso ezali kotambola malamu. Tokanisaka lokola tozali ekolo akaba na Isalaele mobimba na eleko wana bakanisaki pe ete makambo na bango ezalaki kotambola malamu.
Their priests and preachers have tried to tell them all is well, everything's just fine.
Banganga Nzambe na batei na bango bazalaki koyebisa bango nyonso ezali malamu, nyonso ezali na yango malamu.
But they had one. He cried out against the wrong thing. Because this one knows that a holy God could not be satisfied with modern trends of an unholy religion.
Kasi bazalaki na moto moko azalaki kopamela makambo ya mabe. Po ye ayebaki ete Nzambe ya bule akukaki kosepela tena makambo ya mikolo wana ya losambo ya bapakano.
So does the God of heaven remain the same today? and all of our efforts and big things that we're trying to do, God will never be pleased outside of an entire sanctified life before Him.
Ndenge moko pe nzambe ya lola azali ndenge moko lelo. Makasi na biso nyoso pe makambo minene oyo tomekaka kosala, nzambe kosepela ata mokete kozanga bomoi oyo ebulisami mobimba liboso na ye.
We might build schools and shrines and tabernacles. We might have organizations. We might do great things. But yet God won't be satisfied until the human soul becomes a sanctified on the altar of God, consecrated for the works of God. And you don't find that no more.
Toko kiko tonga bitelo, bisika komibulisa pe mingombo. Toko kiko sala bibongiseli, toko kiko sala makambo minene, kasi nzambe akosepela te soki bomoto ya kati ya moto, ebulisa mite likolo na etumbelo ya nzambe. Pe emipesi te na misala ya nzambe, kasi esale makalisusu te.
You find our prayer meetings are so weak. Just about a minute of prayer, jump into bed. We find out that happens about once or twice a day. When all of us are guilty.
Biyanga na biso ya mabondeli ekoma na bolembu. Pene na miniti moko kaka ya libondeli mbala moko na mbetu. Tomona ka yango kosale mbala moko tomi bale na mokolo. Wana biso nyonso tokwe isami.
Our nation morally is decaying. We've got Billy Grimm's and Old Roberts's everywhere.
Bomoto ya ekolo na biso ekwei. Tozali na ba Billy Graham na ba Oral Robert bipai nyonso.
But until there comes a thirsting in the heart of America to bring it back to a living God again, to a living experience, to an undying faith in a living God. We're only beating our brains, as it would say, out.
Kasi esengeli posa eya na motema ya Amerika ya kozongisa yango epai ya Nzambe na bomoi. Na lobiko oyo ezali na bomoi. Na kondima oyo ekufaka te kati na Nzambe na bomoi. Tozali kosala makasi ya pamba toloba.
We might walk with our chest out, with our collars turned in the back, and walk down the street and desire to be called Dr. or Reverend.
Toko kiko tambo la wana tovimbisi tolo na bakingo ya bilamba etala na sima, kotambola na balabala pe kolinga babenga biso molakisito mo elimemia.
We might pastor the greatest churches there is in the land. And we might be as pious as we can be, that no man can put a finger on our lives.
Toko kiko zala bakenye ya balosambo eleki minene na ekolo, pe toko kiko zala basantu penza, kino moto moko te ako kiko talisa mabe moko na bomo inabiso.
But until that soul that's on the inside of us is on fire for God, until something in there that's yearning after Him, like the heart panteth for the water brook, my soul thirsts after Thee, O God. Until we get to that type of an experience.
Kasi esengeli bomoto ya kati oyo ezali na kati na biso, epela moto po na Nzambe. Esengeli eloko moko kuna na kati eyoka mposa na ye. Lokola nganji ayoka kamposa makasi ya mikele ya mai, mulimo na ngai ezali na mposa na yo. Nzambe. Esengeli tokoma na lobiko ya lolenge wana.
Therefore communism and so forth will gain the grounds as they're doing, and all the journeying that we can do will never stop it. It's predicted to come. But God is calling to His church.
Yango wana komunisme na nyonso wana ekokoba kolonga lokola sikawa. Pe masanga nyonso tokoki kosala ekopekisa yango ata mokete. Elobama liboso ete ekoya. Kasi Nzambe azali kobenga lingomba na ye.
How that this little woman must have been of the caliber of Elijah. Because usually your action shows what you are. And again, she had been chosen to entertain God's prophet. Remember, she was a Gentile, not a Jew.
Mwasi yango asengela kiko zala na mosanda ya Elia. Pombala mingi misala na yo etali saka oyo yo ozali. Peli susu aponamaka pona koyamba mosakoli ya Nzambe. Bobo sanate azalaki mwasi ya mabota. Muyuda te.
And the land was burning up. And no doubt that this little woman, being of that caliber, being of the believer type, for we see that God would not have called to her if she hadn't been a worthy one to entertain God's prophet. For he would have never sent his prophet to a house that was unworthy.
Pema bele ezalaki na moto. Pena tembete mwasi yango lokola azalaki na mosanda wana, lokola azalaki mundimi. Poto moni ete nzambe akukaki ko benga yete soki abongaki te po na koyamba mosakoli ya nzambe. Po akukaki ko tinda mosakoli na ye te nandako oyo ebongite.
It was not his choosing, it was God's choosing. It wasn't her bidding him, it was God bidding him.
Ezalaki kopona na yete, ezalaki kopona ya nzambe. Yende abengisaki yete, nzambe nde abengisaki ye.
He had been placed by a brook. The ravens were feeding him. But it was God's command for something to take place. And God surely went to a believer of the same nature of Elijah.
Achamaki liboso pembeni na mokele. Biyanganga bazalaki koleisha ye. Kasi ezalaki motindo ya nzambe po likambo moko esalema. Pe na tembete nzambe akendaki epai na mondimi ya lolenge moko na Elia.
She was a widow woman. And we all know what she, a widow woman, would have went through with. Her husband dead and a young boy to raise.
Azalaki mokufeli mobali. Pe biso nyonso toyebi oyo mwasi yango mokufeli mobali akukaki kobikela, wana mobali na ye akufaki pe asengelaki koboko la mwana na ye ya mobali.
And in the lands there they depended on their crops. They didn't have projects as we have today and defense plants. They depended on their crops.
Pe na bituka wana bazalaki kobika na mbuma ya bilanga na bango. Bazalaki na miango te lokola biso lelo. Pepe mandoki minene tempo na komibatela. Bazalaki kobika na mbuma ya bilanga na bango.
And because the iniquity of the people and their moral decaying had brought a drought on the land, here they was all starving and dying.
Pe lokola masumu ya bato, pe kobeba ya bomoto na bango ememaki boka okina mboka, bango nyoso bakomaki na nzala pe bazalaki kokufa.
And then we find that no doubt she'd prayed night after night, all night, as she begins to see that meal barrel going down, down, down.
Lisusu tomoni ete na tembete azalaki kosambela mikolo nyonso na butu, butu mobimba, tango abandaki komona farini na kati ya mbeki kokita, kokita, kokita.
And it must got to a place that there was not even another cup full of meal in the barrel. All she had was just a little handful.
Kino na tango moko farini oyo etikalaki na mbeki ekokaki lisusu ata kopo moko te. Atikalaki bobele na mwa moke penza.
Death was coming right into the gate at her door. For there was no way of getting any more. The whole nation was starving.
Liwa ekotaki na lopango. Ekoma kine kuke. Makoki ya kobakisa mosusu ezalaki te. Ekolo mobimba ezalaki kokufa na nzala.
And the horror was just a good spoonful left in the little container. Just that much oil and that much meal laid between her and death. She must have got real sincere about her prayers.
Pe mafuta etikalaki bobele lutu moko na kati ya molangi. Bobele mafuta moke wana na farini moke wana nde ezalaki kokabola ye na liwa. Na tembete akomaki na bosembo mingi. Na mabondeli na ye.
You let that strike your home. It'll be a little more sincere than we are this morning. When we know that death lays at the door.
Soki yango ebeti ndako na yo, bosembo ekomaka mwa moke koleka oyo tozali na yango na tongo oyo. Soki to yebi ete liwa ekomi na ikuke.
And I believe maybe we think perhaps this, that she prayed all night long for one more day, settled it.
pena banzi mbala mosusu toko kiko kanisa tango mosusu boye ete abondela ki butu mobimba po atikala ki bobele na mokolo moko.
She can look at the pale lips of her little boy of about 3 or 4 years old and she could see her own bones dwindling away as the flesh was going from them. And it must have been a terrible thing as this mother seeing these things going.
Azalaki kotala bibebu ya pembe ya mwana na ye ya mobali ya mibu soko misa tutomine. Pe azalaki komona mikuwa na ye moko kolemba moke moke. Wana mosuni ezalaki kokabwana na yango. Ezalaki penza likambo ya somo pona mama yango komona makambo yango.
And yet with her hands before God praying day and night. Now we're down to one handful of meal and a spoonful of oil.
Pe atabongo na maboko na ye liboso na nzambe. Azalaki kobonde la butu moi. Sika watu tikali bobele na loboko moko ya farine na lutu moko ya mafuta.
You know, it's a strange thing. May God let this soak into every one of you if you never hear me preach again. Let this be a message. It's strange, most strange, that sometimes that God does things that way.
Boyebi ezali likambo ya kokamwa. Tika ete Nzambe akotisa yango penza kati na moko na moko na bino. Soki boko yoka ngai lisusu kote ya te. Tika ete oyo ezala sango. Ezali likambo ya kokamwa kokamwa penza ete mbala mingi Nzambe asala kama kambo ndenge wana.
You know, when we have confessed our sins and met every requirement that God requires, we believed on God, there's a circumstance that has to be met and it's according to His will.
Boyebi soki toyamboli masumu na biso pe tokokisi nyonso oyo Nzambe asengi, tondimeli Nzambe, makambo mosusu tokutanaka na yango ezalaka kokokana na mokano na ye.
And we've confessed our sin and we've made all the wrongs that we have did right, done everything that we know how to do, every requirement that God has made or asked, we have met that requirement. And yet He lays silent. He just won't answer us.
Toyamboli masumu na biso pe tobongisi mabe nyonso oyo tosalaki. Tosali nyonso oyo tokokaki kosala. Nyonso oyo Nzambe asalaki. To asengaki. Tokokisi bosenga yango. Kasi afandi kaka kimya. Aboyi penza koyanola biso.
I'm sure that I'm speaking to people this morning who's come to that place. I've been there many times myself.
Na yebi mala mwete nazali koloba na bato oyo na tongo oyo, bazali koleka na makambo yango. Na leka na yango mbala mingi ngai mokope.
When I went back and traced my life and turned over every stone, and I find that I did something wrong, I go confess it and say, Lord God, I'll make it right and go do so.
Tango na zonga kasima pe, na landela kabomo inangai pe, na balola kalibanga moko na moko, soki na moniete na sala kili kambo moko ya mabe, na kendeke koyambo la yango pe, koloba, kolo Nzambe na kubongisa yango, pe na kendeke kosala yango.
Then come back again and say, now Lord, Thou art God, You answer me. Surely I met every request that You required me to do, and every requirement I have met it, and still He won't move. Seems to sit silent. That's when you've got to be sure that He is God.
Nasima na zongi pe na lobi, sika wankolo ozali Nzambe, okoyanulangai. Ya solo na kokisi nyonso oyo osengi ete na sala. Pe bosenga nyonso na kokisi yango. Kasi alingi kaka kolingana te. Lokola afandi kimya na tango wana nde osengeli koyeba malamu ete azali Nzambe.
Don't be discouraged. The only thing is that in your heart to be certain of God. My text, be certain first before you do anything. Be certain in your heart that it's God.
Kolemba nzoto te. Likambo bobele moko ezali ete na motema na yo ondi maete ye azali Nzambe. Liteya na ngai ndima na ino liboso osala likambo ndima na motema na yo ete azali Nzambe.
And when you met everything that he said, then you're sure that he's God. That's when faith goes to work right there. Faith stands steady, for it knows that he is.
Pe tango okokisi nyonso oyo asengi, pe oyebi malamu ete azali Nzambe, na tango wana kondima ebanda kakosala. Kaka wana, kondima etele mingui po eyebi ete ye azali.
And you met every requirement. You believe that he is. And faith holds steady. Oh, blessed be his name.
Pe okokisi bosenga nyonso, ondimi ete ye azali. Pe kondima etele mingui. Oh, kombo na ye pambolama.
Faith won't move, for it's sure that God is, and a rewarder of those that diligently seek him.
Kondima ekolingana te, po eyebi malamu ete Nzambe azali. Pe ayanolaka ba oyo nyonso balukaka ye na mposa makasi.
May this go way down deep and never move from you, Branham Tabernacle. If you've met God's requirements and in your heart you believe that he is, God's only testing your faith. For he loves to do that.
Likambo oyo ezinda penza pe bobosa na yango ata mokolo moko te Branham Tabernacle. Soki okokisi bosenga ya Nzambe, pe na motema na yo ondimete ye azali, Nzambe azali bobele komeka kondima na yo po alingaka kosala bongo.
You confess your sins, and you met every requirement that God requires, and still he lays silent. Remember, faith says that he is.
Oyamboli masumu na yo pe okokisi nyonso oyo Nzambe asengi, kasi afandeka kakimia, kobosa na te kondima elobiete ye azali.
Then faith holds on to it, not knowing what it's all about, but it knows that he is and it's certain that he is.
Lisusu kondima ekangami makasi na yango eyebi likambo yango te, kasi eyebi ete ye azali, pe endimi ete ye azali.
Then remember, if he is, his words has to be true. And if he required you to meet these circumstances, and you did, he's obligated to take care of his word.
Lisusu bobo sanate soki ye azali, maloba na ye esengeli kozala solo. Pe soki asenga kiete oleka na makambo yango, pe oleki wana, atindami kokotosa liloba na ye.
Don't back off and say, "Well, I never got healed." Oh, you poor weak faith. Don't believe that.
Kozonga simate. Pona koloba, oh, nabiki sami na ngai te ngai. Oh, yo kondima ya moke, elemba. Kondima yango te.
If everything's confessed and everything's out, and you met God's requirement, faith holds right there. There's nothing will move it. He is. And you're sure.
Soki nyoso yambola mi, pe nyoso ebimi, pe okokisi bosenga ya Nzambe, kondima eko tele mangui. Eloko moko te eko ningisa yango. Ye azali, pe oyebi yango malamu.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings of an eagle. They shall run and not be weary. If they walk, they shall not faint.
Ba oyo batale la kayawe bakozwa makasi ya sika. Bako matali kolona mapapu ya mpongo. Bako potambangu pe bako lembate. Soki batamboli bako lembate.
Wait when you met his requirement. That brings your faith to a showdown.
Boze laka. Soki boko kisi bosenga na ye. Eme makakondi manabino na etumba.
If you have met God's requirements has been made, are met, and you have fully considered it, and you have done everything that God required you to do, then your faith rests right there that He is. Be certain of God.
Soki okokisi, bosenga nzambe salemi, to ekokisami, otosi yango na mobimba pe osali nyonso oyo nzambe asengi ete osala, na tango wana kondima na yo ekopema wana ete ye azali. Bondima ye azali nzambe.
You know, He loves to test us. He loves to see the reaction of your faith. Did you know that? God likes to see how you react.
Boyebi alinga akomeka biso. Alinga akomona soki kondima na bino ekosala nini. Boyeba ki yango? Nzambe alinga akomona ndenge bokosala.
When you say, "Oh Lord, I believe you, thou art my Savior. I believe that you are the healer. I believe that you are the one who gives the Holy Spirit. And the things that I am requiring, you are the God who gives that."
Soki olobi onkolo nandimeli yo. Yonde mobikisi nangai. Nandimiete ozali mobikisi na bokono. Nandimiete yonde opesaka molimo mosantu. Pe biloko oyo nasengeli na yango. Yonde nzambe oyo apesaka yango.
And then when you confess all your sins and promise God what you'll do if He'll let you get well. And then because it don't happen, you run off like a coward somewhere. God can't use that. There's no way for Him to use you. There's no way for Him to answer you because He only answers by faith.
Nasima tango ayamboli masumu na yo nyonso pe olaki nzambe. Makambo kosala soki obikisami, bongo soki esalemite okomi lokola goigo esika moko. Nzambe akoki kosalela yango te. Lolenge asalela yo ezalite. Lolenge ayanola yo ezalite po ayanolaka bobele na kondima.
Then all of a sudden, you go away and He can't answer. But real true faith stands there, being sure that God is. He's certain that He is.
Bongo na mbala moko okei na yope, akoki koyanola yote. Kasi kondima ya solo solo ekotele mawana, eyebi malamu ete nzambe azali. Bondima ete ye azali.
And if God asks this thing to be done to confess your sins, and so forth, and you've done it. Faith says that He is. It's certain that it's going to happen.
Peso kinzambe asengi likambuboye esalema, oyambola masumu na yo, pe bongo na bongo pe, osali yango, kondima elobiete ye azali, na tembete ekosalema.
Your request has to be granted. Oh, I hope you don't miss that. If you're sure of God, God's sure of His word. He's only waiting to test you.
Bosenga na yo esengeli kozwa yano. Oh, na banzi bokobosa na yango te. Soki ondimi nzambe, nzambe andimi liloba na ye. Azali bobele kozela ete ameka yo.
He did it many times. Let's rehearse one or two cases. Let's think of the Hebrew children. They wasn't to bow to an idol. God had confidence in them.
Asala yango mbala mingi. Totala ndakisa moko to mibale. Toka nisabana ya baebele. Basengela ki kufuka mela ike kote. Nzambe atila ki bango motema.
And when they heard they had to go to the fiery furnace, they said, "Our God is able to deliver us from this furnace. But if He doesn't do it, we're not bowing to any of your idols." See, they were sure and certain of God.
Petango ba yoka kiete basengela kiko kende na litumbu na moto, balobaki, nzambe na biso azali na makoki ya kokangola biso na litumbu yango. Kasi atas asali yango te, tokufuka mela ekeko na bino ata moko te. Bomoni, bayebaki malamu pe bandimaki nzambe.
They know that He was Jehovah. They know that He answered prayer. But whether He did in their case or not, it would have to be for the good. So they just made their statement, confessed their sins, and walked into death.
Bayebaki ete azali Jehova. Bayebaki ete ayanola kamabondeli. Kasi pona bango, asala, asalate, elingaki kozala pona bolamu. Boye balobaki bobele litatoli na bango, bayambolaki masumu na bango, pe bakendeki kokota na kufa.
When they were going to the fiery furnace, knowing that they were certain that if God let them burn up, he'd raise them up again in the resurrection.
Tango bazali kokende na litumbu na moto, koyeba ete bandimaki ete, soki Nzambe atiki bango bazika, alingaki kosekwisa bango na lisekwa.
They were certain of God because they know that God would work everything for their good. And when we are certain of God, we know that God works everything for our good.
Bandimaki Nzambe po bayebaki ete Nzambe alingaki kotambwisa makambo nyonso po na bolamu na bango. Petango tondimi Nzambe, toyebi ete Nzambe akotambwisa makambo nyonso po na bolamu na biso.
So they made one statement. They were certain. And they walked right into the fiery furnace and God let them walk there, sat looking at them. You want to see their reaction.
Boye balobaki bobele litato limoko. Bandimaki pe bakendeki. Mbala moko na litumbu na moto. Penzambe atikaki bango bakota kuna. Afandaki azalaki kotala bango. Alingaki nde amona soki bakosala nini.
When the king said, "Did you bow?" When the trumpet sounded, they said, "No, we did not bow." There's your faith. Hold him tight.
Tango mokonzi alobaki bofukamaki, tango kelelo ezulaki, balobaki te, tofukamaki te. Kondima yango wana, etelemi ngwi.
Well, then if you did not bow, you know my decree. Yes, we know your decree.
Hey, boye soki bofukamaki te, boyebi mobeko na ngai. Iyo, toyebi mobeko na yo.
My decree is that the furnace will be hot 7 times hotter than it ever was, and I'll throw you in there. Do you now want to bow? No, we will not bow. There's your faith.
Mobeko na nga elobi ete bakotokisa moto na litumbu mbala sambo koleka ndenge ezalaka. Pe na kobwaka bino kuna na kati, bolingi sika kufukama. Te, tokufukama te. Butala kondima na bango.
God says, "Well, I'll see what they'll do about it. I'll see what reaction their faith has."
Nzambe alobaki, nakotala soki bakosala nini mpona yango. Nakotala soki kondima na bango ekosala nini.
So he said, "Bind their hands and bind their feet and start them to the furnace." And they walked up that furnace with the fire in their faces. God's still standing looking at it. But they were certain that he was God.
Bongo alobaki, bokanga bango maboko, pe bokanga bango makolo, pe bomema bango na litumbu, pe bapusanaki na litumbu, na moto na bilongi na bango. Nzambe atelemaki azalaki kotala, kasi bandimaki ete ye azali Nzambe.
They had made their confession. They had made everything right that they know of. They were certain that he was God.
Basilaki koyambola. Basilaki kobongisa nyonso oyo bayebaki. Bandimaki ete ye azali Nzambe.
So they walked right up that fiery furnace. Right at the last moment, there he come riding out of the heavens on the chariot of wind. Fanned the breezes off of him while he consoled them and talked to them. God, let your faith come to the spot to where it will react.
Bongo bakendaki mbala moko na litumbu ya moto. Pe na miniti ya suka penza. Ayaki longwa na likolo na likalo ya mopepe ezalaki kopepa bango po na kolongola putulu wana azalaki kobondisa bango pe kosolola na bango. Nzambe atikaka kondima na bino ekoma na esika oyo esengeli kosala.
There was Job of the Old Testament when Satan our accuser accused him of being a secret sinner. But Job knew that he had not sinned. He knew that he had confessed everything that he had done and put a burnt offering out there.
Mokolo moko yobo ya kondimana na kala, tango satana mufundi na biso afundaki yete asalaki lisumu na nkuku. kasi Yobo ayebaki ete asalaki lisumu te. Ayebaki ete asilaki koyambola nyonso oyo asalaki. Pe kopesa mbeka ya kotumba.
That was God's requirement. That's all God required was that burnt offering and a confession. And Job done those things.
Yango ne Nzambe azalaki kosenga. Bobele yango ne Nzambe azalaki kosenga kopesa mbeka ya kotumba pe koyambola. Pe Yobo asalaki yango.
And Satan said, I'll take his camels. Or as a rich man, I'll take his sheep. And finally he'd taken his children, the closest to his heart. Still Job stood pat. For he knew that God was certain he was God.
Amen.
Or he had talked to him and he had met his requirements.
Satan alobaki. Na kozoba kamela na ye po azali mozwi. Na kozoba mpate na ye. Na suka azwaki bana na ye ya motema penza. Kasi Yobo aninganaki ata mokete. Po ayebaki ete Nzambe, andimaki ete ye azali Nzambe po asololaki na ye. Pe akokisaki bosenga na ye.
Search down and found out I've made every burnt offering. I said in my heart, perhaps when my sons gave a feast and my daughters attended. Perhaps maybe they did secretly sin in their hearts, so I'll offer a burnt offering from them and confess their wrong.
Talaki pe amonaki. Na pesi mbeka ya kotumba nyonso. Na milo belaki na motema, mbana mosusu tango bana na ngai ya mibali, basalaki feti, pe bana na ngai ya basi, bazalaki kuna, mbala mosusu basalaki masumu na nkuku na mitema na bango. Boyela tumbela bango mbeka po na koyambola mabe na bango.
Oh God!
Amen.
When a man keeps what God says to do, he's certain he's God.
He has to answer.
Amen. Faith calls him on the scene every time.
Oh Nzambe, soki moto atosi oyo Nzambe atindi ye kosala, andimi ete azali Nzambe, asengeli koyanola. Kondima ebenga kaye na mosala mbala nyonso.
When you've done what you know is right, when you've met his requirements, when you've confessed and made right and done restitutions, lay it before God. I don't care how solid he is.
Amen.
He's still God waiting to put that faith there.
Tango sali oyo oyebi ete ezali malamu, tango kokisi bosenga na ye, tango oyamboli pe, obongisi makambo pe, ozongisi biloko ya bato, pe otiki yango liboso na Nzambe, ata afandi kimya ndenge nini, azali kaka Nzambe, azali kozela ete kondima yango ekoma wana.
You've done your works, now he wants to see your faith by your works. He wants to see what you'll do.
Osali misala na yo sikawa alingi amona kondima na yo na nzela ya misala na yo. Alingi amona soki yo kosala nini.
If you've been anointed and prayed for, God's waiting to see what you'll believe about.
Amen.
Not run up next Sunday and run the next day and the next healer comes to the city. He's waiting to see your reaction on your faith.
Soki bapakoli yo mafuta pe babondeli pona yo, Nzambe azali kozela ete amona oyo okondima pona yango. Ezali te oye noki awa lomingwe kolanda pe okimi mokolelandi po mobikisi mosusu aleki nengumba. Azali kozela po amo na soki kondima na yo ekosala nini.
Amen.
Not walk back next day and say, I feel so bad, I don't guess I got healed. You're not fit for the prayer line in the first place. You're not ready yet. You don't believe that he is God.
Ezali te ozonga sima mokolelandi pe oloba. Nazali kobela makasi na ndimi te ete na bikisa maki. Na yango obongi na yo te mpona molongo ya bomabondeli. Obongi te, obongi te, obelemi na ino te. Ondimi te ete ye azali Nzambe.
I don't, you might say, Brother Branham, I disagree with you. Your own action proves what you are. By their fruit you shall know them.
Ngai. Okoki koloba, ndeko Branham, nandimi makambo na yote. Misala na yo moko etalisaka oyo ozali. Bakoye ba bango na mbuma na bango.
The man says that he is a Christian and he still drinks and smokes and gambles and tells dirty jokes and
It says part of the Bible's right and part's not. He might preach the gospel and deny part of the Bible. He's still a sinner. He's not right yet.
Soki moto alobi, azali mo Kristo, kasi azali na ino komela masanga, na makaya, peko beta masano ya mbongo, koloba maseki ya bosoto, peko loba, eteni moko ya Biblia ezali solo, kasi eteni mosusute, ako kiko te asango malamu, kasi ya wangani eteni ya Biblia. Azali na ino mosumuki, na ino alongo banite.
But when you openly confess that God is the same God,
amen,
and your life applied in his hands to be, Lord, I am the clay, thou art the potter.
Hallelujah.
Then that's what you will. Faith will never move. It'll stand right there.
Kasi soki otatoli polele ete, nzambe azali nzambe ndenge moko, pe opesibo moi na yo, na maboko na ye, kozala nkolo nazali potopoto yonde musali mbeki. Na tango wana senga eloko lingi, kondima ekoningana tamo kete, ekotele mangui.
Though circumstances will seem to fall from right and left, but that faith never moves because you're certain that he's God. And if he's God, he keeps his promise.
Atama kambo emonani lokola ezali kokweya ngambo na ngambo, kasi kondima wana ekoningana te, po ondimiete azali nzambe. Pesoki azali nzambe, ako kisaka bilaka na ye.
He can't make a promise and break it. If he's God, he's got to keep his promise.
Oh, I love that.
Hallelujah. You've got to stay with it.
Ako kiko pesa elakate bongo azanga koko kisa yango. Soki azali nzambe, ako koko kisa elakana ye. Oh, nasepe lakana yango. Asengeli ko kangama na yango.
Job made his offerings, he done everything. He know that he was right.
Yobo apesa kimbeka na ye, asala kinyoso, ayeba kiyete, azala kina molongo.
And here come the church members by some of the churches of other denominations. So Job, you might as well confess that you're a sinner. Or God wouldn't let you be punished like this unless you was a sinner.
Pebandimi ya lingomba bakoma kiwana mangomba mosusu ya bibongiseli balobaki. Yobo, ekozala malamu otatola ete ozali mosumuki. Po nzambe alingaki kotika te ete ozwa bitumbu ya boye soki ozali mosumuki te.
But Job said, I've made my confession. I put the burnt offering out before God and I'm not a sinner.
Amen.
He knew where he was standing.
Kasi yobo alobaki na yamboli na pesi nzambe mbeka ya kutumba. Pe nazali mosumu kite. Ayebake sika telemaki.
Then everything went on, just on and on and on. Just as hard as he could go. Trying to down Job and to bring Job to a place that he would deny God and deny that burnt offering.
Penyoso ekobaki pasi na pasi na pasi, suka na pasi penza po na kolonga yobo pepo, yobo awanga na nzambe pe awanga na mbeka ya kotumba yango.
The very minute you take action upon anything that you confess, it shows your weakness.
Amen.
Your doubt of God.
Bobele tango bandiko sala likambo, sima na yoko yambola, yangwe kotali sa bolembu na yo. Tembe na yo na nzambe.
You ask God for anything and walk around doubting, then you are a doubter and not a believer.
O sengi nzambe loko moko, pe okomi kotia yango ntembe, boye ozali moto na ntembe. Kasi mondimite.
Job know where he stood and he stood firm on that foundation.
Yobo ayebaki esika atelemaki, pe atelemaki ngwi na moboko yango.
No wonder Pruitt said in his dying hour, on Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand.
Kukamwa te Pruitt alobaki na ngonga ya liwana ye, na telemi likolo na Kristo libanga ya bileko. Bisika mosusu nyonso ezali zelo ya potopoto.
On that solid rock of Job's confession, even his beloved wife walked out when his health was gone. And the boils was all over him. And he scraped himself and cursed the day that he was born. Said, may the sun not even shine. May the moon stay down at night.
Likolo ya libanga ya koyambula ya yobo, ata mwasi na ye molingami atika kiye. tango bokono ebeta kie, peko vimba ebimakie na nzoto mobimba. Akomaki komi kuanya pe, alakela ki mabe mokolo ya mbota mana ye. Alobaki, moi ebima atate, sanza ebima pete na butu.
His wife said, Job, you're so miserable. Why don't you curse God and die? He said, thou speakest like the foolish women.
Amen.
He was certain there was a God and he met the requirements.
Amen.
Oh, I feel religious.
Mwasina ya lobaki, yobo komi penza moto na mawa. Pona lini otuki nzambe tepo okufa na yo. Alobaki, ozaliko loba lokola mwasi ya liboma. Andi maki ete nzambe azali pe akokisaki bosenga. Oh, na miyoki mosambeli.
He know that he had met God's requirements and that tells it. God was testing his faith. He'll test yours. He'll test mine.
Ayebaki ete akokisaki bosenga ya nzambe. Pe yango ekati likambo. Nzambe azalaki komeka kondima na ye. Akomeka pe ya yo. Akomeka pe yangai.
But when we met his requirements, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ.
Hallelujah.
For the remission of your sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That's his promise.
Kasi soki tokokisi bosenga na ye, bobongo la mitema pe moko na bino azwa libatisi na kombo na Yesu Kristo pona bolimbisi ya masumu na bino. Pe boko zwa likabo ya molimo mosantu. Yangonde elakana ye.
Any among you sick, call the elders of the church, let them anoint all the prayer, and the prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. That settles it.
Moko kati na bino azali kobela, bobenga bampaka ya lingomba, bapa kolae mafuta, pe babondela. Libondeli ya kondima eko bikisa mobeli. Penzambe akotele misaye, yangwe kati likambo.
Confess your faults one to another, and pray one for another. You met God's requirement.
Boyambo la kamasumu na bino, ba moko na ba mosusu. Pe bobonde la ka ba moko po na ba mosusu. Bo kokisi bo senga na nzambe.
These signs shall follow them that believe. In mine they shall cast out devils. They'll speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Hallelujah.
That settles it.
Bilembo oyo ekolanda ba oyo bakondima. Na kombo na ngai, bako benga na milimo mabe, bako loba minoko ya sika. Soki ba simbi ba nyoka, to ba meli biloko eko bomaka, eko sala bango elokote. Soki ba tieli ba beli maboko, bako bika. Yango ekati likambo.
Be certain of God. Be sure that in your heart that you believe that that's God's word. Joba.
Bondi maye azali nzambe. Yeba malamu na motema na yo ete ondimi ete azalili loba na nzambe. Yobo andimaki.
His wife said, why don't you curse him and die? Why you're getting worse all the time? How Satan likes to throw it at you.
Mwasina ya lobaki, pona lini otuki yente po okufa na yo. E, bokono na yo ezali tango nyoso kukoma makasi koleka. Satana sepela kakoloba na bino bongo.
Why you're no better than you was when you started? You're no better than you was when them preachers prayed for you. Them preachers ain't right in the first place.
Hey, oyoki na yo malamu te koleka ndenge ozalaki libosoba pakola yo mafuta. Oyoki na yo malamu te koleka ndenge ozalaki libosoba te iwana babonde la pona yo. Kutu bate yango bazali na libunga.
It doesn't matter about that preacher. It's your faith in the living God what mounts.
Amen.
Not what the preacher is what God is. The preacher never made the promise. God made the promise.
Yango etali motei wanate. Etali kondima na yona nzambe na bomoi. Yango nde ezali na motuya. Etali oyo motei azalite. Etali oyo nzambe azali. Motei apesa ki elaka yango te. Nzambe nde apesa ki elaka yango.
Amen.
Not up to the preacher, it's up to God. And your faith to believe that that is God.
Amen.
So be certain of God.
Yes.
Be certain that it's God. And that's God's word, and God is in His word.
Etali motei te. Etali nde nzambe na kondima na yo po na kondima ete ezali nzambe. Boye bondima ezali nzambe. Bondima ete ezali nzambe pe ezali liloba na nzambe pe nzambe azali kati na liloba na ye.
And Job said, thou speakest like a foolish woman. Said, the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord.
Amen.
He was certain that there was God.
Pe Yobo alobaki, ozali koloba lokola mwasi ya liboma. Alobaki, Yahweh apesaki, pe Yahweh azwi. Kombo na Yahweh epambolama. Andimaki ete Nzambe azali.
And when he got that out of his mouth, the thunders began to roar, the lightnings began to flash. God moved on the scene. He always calls him on the scene. He sat silent for a long time.
Petango atatoli maloba wana na monoko na ye, kake ebandaki konguluma pe mikalikali kopela pela. Nzambe abandaki mosala, yango esala katango nyonso ete abanda mosala. Afandi kimya tango molai.
That's what he's doing. Look at this bunch of hell-bound Americans.
Oh, yeah.
Church-going hypocrites. Yeah. I'm not angry. But sin angers anybody that's right with God.
Yangonde azali kosala. Botala bato ya Amerika oyo na tembete, bako kene na lifelo. Basambeli ya lokuta. Nazali na kanda te. Kasi lisumu epesa ka kanda na moto nyonso oyo azali sembo na Nzambe.
I'm not angry with the nation, I'm not angry with the people, but I'm angry with the devil that's caused these things to blind the people.
Nazali na kanda ya ekolote, nazali na kanda ya batote, kasi nazali na kanda ya zabolo oyo asali makambo oyo pona kozipa miso ya bato.
These blind pastors and preachers, let them get by with some kind of a little man-made theology. You've got to be born again and God keeps his word.
Amen.
Bakengeli na batei bakufa miso bazali kotika bango kosala bongo na tina na mwa litindo na bango bamisalela. Bosengeli kobotama mbotama ya sika. Pe Nzambe abatelaka liloba na ye.
Seeing him as he's lulling him. Better be sure that there's God. Having a form of godliness and denying the power thereof.
Moni ndenge azali kolalisa bango mpongi. Eleki malamu ete boyeba, ete Nzambe azali. Bazali lokola basantu kasi bazali koboya nguya na yango.
This poor little woman, she knew that he was God. As that barrel went down, 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 circumstances got worse and worse all the time. But God was letting it get that way. He just loves to do that.
Mwa mwasi yango ayebaki ete azali Nzambe. Tango mbeki wana ezalaki kokita, 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 kokita. Makambo ezalaki kobeba, se kobeba, tango nyonso. Kasi Nzambe moto azalaki kotika ete ekoma ndenge wana. Asepela kapenza kosala bongo.
He loves to put your faith to a test to see how you act on it. Let you be anointed and prayed for, then make you worse. Then come on, Satan, put him to the test. I know he believes me.
Amen.
God for it.
Alingaka komeka kondima na bino po amona soki boko sala nini atika kaete bapa kola bino mafuta pe babonde la pona bino na sima bokono ekomi makasi alobaki tala satana mekaye na yebieta ndimela ngai Nzambe apambola malibela oh lala
Amen.
Party to a test now. I know he took my word for it.
Amen.
Could he say that about you? You said that about Job.
Meka yesi kawa. Na yebiete andima liloba nangai. Ako kiko loba bongo pona yo. Alobaki bongo pona yobo.
He said, do anything to him you want to, but don't you take his life. For I know he loves me. He's made the burnt offering. He's made requirements. He did what I told him to do and he believes it.
Amen.
Now I roll him over the coals if you want to.
Sala enyo solingi. Kasi komeka kuboma yete. Pona yebiete alinga kangai. Apesi mbeka ya kutumba. Ako kisi bosenga. Asali oyo na tindaki ye asala. Pe andimi yango. Sikawa yitaye na makala soki olingi.
He took everything away from him. God doubled it when he gave it back to him.
Amen.
Sure he will. He puts our faith to a test. To see if we really believe that he is God.
Abotola ki ye biloko nyonso, Nzambe ayikanisa ki yango mbala mibale, tango azongisela ki ye yango. Ya solo, akosala yango. Amekaka kondima na biso, po amona soki tondimi penza ete, azali Nzambe.
That little woman, no doubt, said, I prayed. I prayed. I know I'm an unworthy Gentile. Remember, Jesus spoke of her in the Bible. He said, wasn't there many widows in the days of Elijah? But he was only sent to one, and she was a Gentile.
Mwasi wana na tembete alubaki. Na bondeli, na bondeli. Na yebi na zali mwasi pamba ya mabota. Bobo sanite, Yesu alubela kie na Biblia alubaki. Basi bakufeli mibali bazalaki mingi tena eleko ya Elia. Kasi atinda maki bobele epai na moko. Pe azalaki mwasi ya mabota.
Oh, he said, I pray. Maybe when she seen that last little cake, death had done entered the gate and come into the door. One more bite of peace. And she and her son died.
Oh, alobaki. Nasengi, mbala mususu ntango amona ki mwa gato wana yasuka, liwa esila kiko kota na lopango pe, ekoma ki na ekuke. Soki alei mbala yasuka, ye na mwana na ya mubali, balinga kiko kufa.
I see her all night praying, the hot winds are blowing and the earth parched and the people crying and screaming in the streets.
Na moni ye kobonde la butu mobimba. Mopepe ya molunge ezalaki kopepa, ko kausa mabele. Pe bato bazalaki kolela pe ko ganga na balabala.
She walked around to the house, she looked at her little boy. Looked at his little pajamas, they were all out, his feet sticking out. Looked at her own hands wrinkled.
Azalaki kotambola na kati ya ndako. Atali mwana na ye ya moke, atali mwa pijama na ye, ezalaki ya kotoboka. Pe makolo na ye ebimaki libanda. Atala ki maboko na ye moko ebimisa ki nzoloko.
She walked back and forth, but she said, I know that he's God. I've made all my confession. I've done everything that he required. I'm asking for our lives, for his glory. God seen her.
Atamboli tamboli kasi alubaki. Na yebi eta azali nzambe. Na yamboli nyoso. Na sali nyoso oyo asenga ki. Na sengi bomo inabiso pona kembo na ye. Nzambe amona ki ye.
Rest of them is going out and having a big dance somewhere. Putting themselves up, having a modern television show or something. Carrying on with the world, but that woman was alone with God.
Bamususu bazalaki kokende na mabina na esika moko. Komiye isa kitoko. Kosala lokola emisyon ya television tonini. Komi pesa na bisengo ya mokili. Kasi mwasi yango azalaki ye moko na nzambe.
Daylight broke, she said, the little fellow. He cried all night for something to eat. What will I do with one little handful of meal?
Tongo etanaki alobaki. Mwana leli butu mobimba po na nzala. Nasala nini na mwa loboko emoko ya farini oyo.
You know that meal was Christ. Any Bible student knows that Christ was the meal offering.
Boyebi farini yango ezalaki Kristo. Moye koli nyonso ya Biblia ayebi ete Kristo azalaki mbeka ya farini.
And that meal offering had to be ground with a special burr too. To cut every little piece of corn the same. Because Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. And every believer believes that and rests upon it.
Pembe ya farini yango esengela kipe konikama na libanga ya ndenge mosusu. Kino elika mbuma ya lisangu nyonso ndenge moko po Yesu li Kristo azali. Ndenge moko lobi lelope libela. Pe mondimi nyonso andimaka bongo pe apemaka likolo na yango.
Hallelujah. You have all your co-farmer religion you want to. For me, I believe Christ is the same yesterday, today, and forever. I make my stand in the world of infidels. I still believe that he's the same yesterday, today, and forever.
Aleluya, bozo na bino lo sambo nyonso ya malili pe ya kombo ndenge bolingi. Pona ngai nandimi ete Kristo azali ndenge moko, lobi lelo pe libela, na tele mingwi kati na mokili ya ba oyo basambe lagate. Nazali kokoba kondima ete azali ndenge moko, lobi lelo pe libela.
That burst cut every bit of it just the same because he is the same. He's the same God that he was then, he is right now this morning. He always will be the same. That's what the meal meant.
Mabanga yango ezalaki konika nyonso ndenge moko. Po azali ndenge moko. Azali nzambe ndenge moko na oyo azalaka. azali bongo sikawa na ntongo oyo akozala ntango nyonso ndenge moko yango nde ndimbola ya farine.
And the oil means the spirit, as we know, according to Ezekiel 4 and so forth. That's the reason we anoint with oil, it's the spirit.
Pe mafuta elingi koloba molimo ndenge toyebi kokokana na Ezekiel ya mine pe bongo na bongo yango wana topakolaka mafuta ezali molimo.
What is it? As St. John 4, the Father seeketh us to worship him in spirit and in truth. Jesus was the truth.
Ezali nini? Ndenge Yohane ya mine elobi. Tata azali koluka ba oyo bakosambela ye na molimo pe na solo. Yesu azalaki solo.
He was the meal offering, and the oil was the spirit, and the spirit mixed with the truth has got to bring something.
Amen.
Put it together, it makes a cake.
Azalaki mbeka ya farine. Pe mafuta yango ezalaki molimo. Pe molimo, soki esangami, na solo, esengeli kopesa eloko moko. Soki osangisi yango, ekopesa gato.
Oh, where is your faith? When God's words preached in its simplicity, though it is power. Jesus Christ is the same yesterday ever. And the word goes forth for the meal. You've got the oil to mix with it. Maybe just a little handful or a spoonful. Whatever it is, it's real.
Oh, kondimana bino ezali wapi? Na tango oyo liloba ya Nzambe ezali koteya manapete na yango. Atako na nguya na yango, ete Yesu Kristo azali ndenge moko lobi lelo peli bela. Peli loba ebimi mpona koluka farine. Bino bozali na mafuta ya kosangisa na yango. Mbala mosusu, eko tondisa bo bele loboko to lutu. Kasi ata ndenge nini, ezali oyo ya solo.
Now what's it ready for? It's ready for the cross. It's ready for self-sacrifice. That's what you have to do.
Sikawa ebele mipona nini? Ebele mipona ekulusu. Ebele mipona komi pesa mbeka. Yangonde bosengeli kosala.
If the word's been preached and you've got the spirit in it mixed together, it's self-sacrifice to deny. Every pain to deny. Every sickness to deny. Everything is contrary to God's word and stand on it.
Soki liloba ete yami, pe osangisi esika moko moli mona yango, epesi komi pesa mbeka pona kuboya pasi nyonso, kuboya bokono nyonso, kuboya nyonso oyo ekesani na liloba ya Nzambe. Pe kotele mangui.
Amen.
The doctor says this, that, and it'll make a bit of difference. You stand on it because God said so.
Amen.
The meal comes. You got the oil, you mix it together.
Monganga lobi boye boye na boye, ezayi na tina te. Otele mingui likolo na yango, po Nzambe moto alobi bongo. Farine ye yo zali na mafuta, osangisi yango.
Now I hear a voice. It's a little after daylight. A voice speaks and said, go out in the yard and get two sticks. Did you notice the scripture said two sticks? The cross.
Sikawa na yoki mongongo moko, tonge uchiko tana. Mongongo moko elobi, elobi, kendele langape lokota koni mibale. Bomoni, makomi elobi, koni mibale. Ekulusu.
She's got to be healing the oil.
Amen.
But she's going to be called on to act now.
Amen.
Act with it. Ever much you got, much meal or oil as you need. But you've got to act. Self-sacrifice.
Azali na farini na mafuta. Kasi balingi kotinda ye. Asala mosala sikawa. Asala na yango. Atasoki ozali na nyonso. Ozali na farini to mafuta nyonso osengeli na yango kasi osengeli kosala mosala komi pesa mbeka.
Two sticks. In the old times they never found a better way to make a fire. When you take a stick and lay it across the stick, light it in the middle, you scoop both ends, the Indians burn their fire.
Koni mibale. Na tango ya kala bayebaki na eno lolenge ya malamu mpona kopelisa moto te. Soki ozi lokoni pe oti yango likolo na lokoni mosusu, opelisi yango na katikati okobanda kopusa koni yango baendie bapelisaka moto ndenge wana.
I've burned them any time all night long. Just take a log and this way and one that way and just keep pushing into the fire as it burns.
Ngai napelisaka yango mbala mingi epeli butu mobimba. Zwa bobele lokoni pe tia yango boye pe mosusu boye pe koba bobele ko pusa yango na moto wana ezali kopela.
That stick was a cross. Two sticks, the Bible said. The boy said, go to the yard and get two sticks.
Lo koni yango ezalaki kulusu. Bible elobi. Koni mibale. Mongongo yango elobaki. Kende na elanga pe lokota koni mibale.
The same time up on the mountain, there's a voice thundered down to the prophet and said, go to the city I have commanded. Oh my. Both of them obeyed. Something has to happen. Both of them are obeying.
Na tango yango, kuna na ngomba mongongo ya kake ngulumake pai na mosakoli pe lobaki. Kende na ngumba, na pesi mitindo. Oh la la. Bango mi bale batosaki, likambo moko esengeli kosalema. Bango mi bale bazali kotosa.
If the preacher preaches the word, and the man that receives it believes it and acts upon it, something's got to happen.
Soki mote ya teli loba. Pe moto oyo ayambi yango, andimi yango, pe atosi yango, likambo moko esengeli kosalema.
If you're a sinner, you'll have to be saved. If you're sick, you'll have to be healed because God promised it. If we are certain of God, as certain as He's God, He has to keep His word. Certain.
Soki ozali mosumuki, okosengela kobikisama. Soki ozali kobela, okosengela kobikisama. Po Nzambe alakaki yango. Soki tondimi Nzambe. Solo penza ndenge azali Nzambe. Asengeli kokokisa liloba na ye. Ya solo.
Then the command was go to the city for I have commanded a widow woman. A vision broke before the prophet. Here he comes walking. He doesn't know where he's going. It don't make any difference.
Amen.
He's just obeying.
Bongo motindo yango elobaki. Kende na ngumba. Pena pesi mitindo na mwasi mokufele mobali moko. Emono neli elaki mosakoli. Ye wana azali koya. Ayebi epai azali kokende te. Ezali na tina te. Azali bobele kotosa.
She don't know where the sticks will be laying, but there's two sticks in the yard somewhere. She starts off.
Mwasi ayebi te koni yango ekozala wapi. Kasi koni mibale ezali na isika moko na elanga. Abandi kotambola.
She goes out in the yard. She looks at, oh, how hot. The screams from the city. The night prowlers coming in, stramming along, drinking their wines and so forth.
Akeine langa, abwaki miso bipai na bipai. Oh, molunge makasi. Koganga na bato uta na ngumba. Baoyo babimaka na butu bazaliko zonga, kotenga tenga wana bazaliko mela vinyo, penyoso wana.
She looks down the street. She sees nothing. She finds one stick, part of the cross. Self-sacrifice, she gets another piece of stick.
Abwaki miso na balabala, amoni eloko te. Amoni lokoni moko, eteni ekulusu. Komi pesa na mbeka. Amoni eteni mosusu, lokoni.
And when she picked up that second stick, oh, how doom it must have been. Death laying at the door, her and her son had to eat one little piece of a whole cake and die. That was all of it. Sometimes right in the midst of gloom that we hear the voice.
Petango alokotaki lokoni oya mibale. Oh, ezalaki penza mawa mingi. Liwa ekomaki na ekuke. Yena mwana na ye ya mobali basengelaki kolia mwa gato moko wana ya masangu pe kokufa. Esili. Pe mbala mingi na kati ya molili ndeto yokaka mongongo.
When she picked up that second stick and started back, that was a voice come over the gate said, fetch me a little water in a vessel.
Tango alokotaki lokoni oyo ya mibale pe abandaki kozonga mongongo moko ekoti na lopango elobi. Yelangai mwa mai na mbeki.
She turned to look with these two sticks in her hand with the meal and oil mixed and ready. She said she dressed it, mixed it together.
Abaluka kipo amona nankoni mibale na loboko pe farini na mafuta esangisa mi pe ebelemi. Aloba kete abongisa ki yango, asangisa ki yango.
That's what the word and the spirit has to mix together. Laid upon the cross of self-sacrifice to deny anything that's contrary to what you've asked. That's right.
Bongo penzali lobaya molimo, esengeli kusangana, kotia manekulusu ya komi pesa mbeka, pena kuboya nyonso oyo ekesani na oyo osengi ya solo.
I mixed it. I'm going to get these sticks. And that boy said, bring me a little drink of water in a vessel.
Na sangisi yango sikawa na keiko zwa koni yango, pe mongongo yango elobaki, yelangai mwa mai ya komela na mbeki.
She looks and she sees a man standing lean across the gate, thin-cheeked, bearded, bald-headed, looking across the gate with an old piece of sheepskin wrapped around him. Looked like he was kind of a kind-looking old gentleman.
Atali, pe amoni mobali moko atelemi. Ayeke mine kuke ya lupango. Matama ekota, mandefu, libandi, azali kotala ye uta na balabala. Alati poso ya mpate ya kala. Azala kilo kola mubange moko ya malamu.
She said, I'll share my water with him. Waters of life. You're willing to give it to anybody to tell anyone to go anywhere.
Amilo belaki, na kukabula mai na ngai na ye. Mai ya bomoi. Oko sepela kopesa yango na moto nyonso. Ko yebisa moto nyonso. Ko kende bisika nyonso.
Just a moment, sir. She starts back with the sticks in her hand. And the voice thundered again. Not only do you share your water, but bring me a little morsel of bread in your hand. Bread of life, water of life. Was it of life? She'd die as soon as that perished.
Zela moke, monsieur. Abalukaki nankoni yango na loboko. Pe mongongo yango engulumaki lisusu. Oko kabola bobele mai na yote. Kasi yela ngai pe mwa eteni ya lipa na loboko na yo. Lipa ya bomoi. Mai ya bomoi. Ezalaki ya bomoi. Asengela kiko kufa tango yango elingaki kusila.
Bring me your water and bring me your bread. What do we find here? What lesson can we find? Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness, other things will be added.
Yelangai mai na yo pe yelangai lipa na yo. Tomoni nini awa? Tokoki kozwalite ya nini? Boluka kaliboso bokonzi ya Nzambe pe boyenge bene na ye. Biloko mosusu nyoso ekobakisama.
Bring me a little water and a morsel of bread. Then she turns in her gloom. I can hear her say, sir, something like this. You're different from man that I've seen. And man that I hear speak, you seem to be so positive of what you're saying.
Yelangai mwamai na eteni ya lipa. Bongwa baluki kati na mawana ye, na kokiko yoka ye koloba. Misye, lokola okesali na mibali oyo na mona, pe mibali oyo na yoka kakoloba. Emona ni lokola ozali na elikya na maloba na yo.
But if I only got enough meal, just a handful, and just a spoonful of oil, I've dressed it and I'm going to cook it with these two sticks. And I'm going to eat it, me and my son, and die. That's all I got!
Kasi nazali bobele na mwa farini, loboko moko ya mpamba, na mwa lutu ya mafuta. Na bongisi yango pe na kolamba yango na koni mibale oyo. Pe na kolia yango ngai na mwana na ngai ya mobali. Pe toko kufa. Yango ne nyonso oyo nazali na yango.
What we hear there next? But fetch me the little cake first.
Amen.
God first. No matter what anybody else says, what anything else, what any evidence, how gloomy it looks, whatever it may be, take God first. His word first.
Toyoki nini simana yango. Kasi yelangai liboso mwa gato. Nzambe liboso. Ataso ki moto mosusu alobi nini. Eloko mosusu nyoso. Ndanga mosusu nyoso. Ataso ki ezali likambo ya mawandenge nini. Ata likambo nini. Zwa nzambe liboso. Liloba na ye liboso.
Doctor said I can't get well, but his word first.
Amen.
I'm too much of a sinner, I'm a prostitute, I'm a gambler, I'm a drunkard. God's word first!
Munganga lobi na kokiko bikate kasi liloba na ye liboso. Nazali mosumu kimonele koleka, nazali mwasi ya ndumba, nabeta kamasano ya mbongo, nazali molangu masanga, liloba na ye liboso.
Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Red like crimson, they'll be white like wool. First God.
Ate soki masumu na yo ezali motane lokola ngola, ekokoma pembe lokola neige. Motane lokola makila, ekokoma pembe lokola matiti yampate. Liboso nzambe.
Go bring me a little cake first. All that you've got, bring it to me. Are you willing to give it into his hand?
Kende, yelangai mwa gato liboso. Nyoso oyo ozali na yango, yelangai yango. Obelemi kopesa yango na maboko na ye.
My life, all that I am, I'm 50 years old. Are you willing, William Branham, to lay it to me? Are you willing, you little children, to lay your life to me? Are you willing? Can you do it, sick people? Can you trust me? Put me first.
Bomo inanga nyoso oyo ngai nazali. Nazali na mibu tuku mitano. Obelemi, William Branham kopesa ngai yango. Bobelemi, bino bana mike kopesa ngai bomo ina bino. Bobelemi, boko kiko sala yango bino babeli. Boko kiko tiela ngai motema. Botia ngai na isika ya liboso.
Bring a morsel of bread in your hand and fetch me a little water. She looked at him. There was something told her that man knew what he was talking about.
Yaka na eteni ya lipa na loboko na yo, peyela ngai mwa mai. Atala kie, eloko moko elobaki na ye ete mobali yango, ayebaki oyo azalaki kolobela.
God knows his own. Sheep, my sheep know my voice. They know whether it's scripture or not, whether it's right or not.
Nzambe ayebi mapate na ye. Bampate na ngai bayebi mongongo na ngai. Bayebi soki ezali makomi tote. Soki ezali solo tote.
She turns in obedience. That's what you've got to do. And when she turned to obey what the prophet said to, then come the thunder from heaven. That every man looks to hear.
Abalukaki na botosi. Yangonde bosengeli kosala. Petango abalukaki po na kotosa oyo mosakoli atindaki ete asala. Nde kake eutaki na likolo. Oyo moto nyonso alukaka koyoka.
For there cometh thunder out of the voice of the prophet. And every sinner and every sick person longs to hear. Thus saith the Lord.
Pon kake moko eutaki na mongongo ya mosakoli. Oyo mosumu ki nyonso pe mobeli nyonso alukaka koyoka. Yango elobi nkolo.
How we long, dear. How that people set my driveway and say, come to this door. My daughters and such, my baby, my soul. Just say the word.
Tolukaka penza koyoka yango. Bato mingi batele makana nzela andako nangai balobaka. Kota awa, mwana nangai ya mwasi azali nalikamboboye. Bebe nangai, etali mpasi penza. Loba bobele liloba yango.
How can you say it before it's in your mouth? You'd be saying it yourself. But they long to hear that, thus saith the Lord.
Okoloba na yango ndenge nini soki ekomi neno na monoko na yote. Ekozala yo moko nde olobi. Kasi bazala kana mposa ya koyoka, yango elobi nkolo.
There it come across the fence because she was obeying and the gloom broke. Thus saith the Lord. The barrel will not go empty, though the cruse run dry, until the day that the Lord God sends rain on the earth. Oh, what a consolation!
Ekoma kiwana na kati ya lopango po azalaki kotosa, pema wa esilaki yango elobi nkolo, mbeki ekotika la pambate pe molangi kokaukate, kino mokolo ya wenzambe akotina mbula na mabele. Oh.
She made the cake, she gave it to the prophet, she went back and made some for her son and herself, and they eat and drink with plenty upon the earth.
Alamba ki gato yango, apesa ki yango na mosakoli, azonga ki pona kolamba mosusu pona mwana na ye ya mobali, na ye moko. Balia ki pe ba melaki, ba tonda ki na mabele yango.
Where did it come from? How did it get there? Scientifically, tell me where that meal come from.
Amen.
Where did that all come from? How did it get in that crew?
Eutaki wapi? ekoma ki wana ndenge nini? Na ndenge ya science boye bisangai farini yango eutaki wapi? Mafuta yango eutaki wapi? Ekoma ki na molangi wana ndenge nini?
She poured dry every morning. She skipped the meal barrel every morning. And it was dry. But when she went back for more, it was there.
Amen.
Akausaki yango ndenge azalaki kosalela yango tongo nyonso. Asilisaki farini na mbeki tongo nyonso pe ekaukaki. Kasi tango azongaki pona kozwa yango lisusu ezalaki wana.
Where did it come from? Take God at his word. Be certain of God. He's the creator.
Eutaki wapi? Kangaka Nzambe na liloba na ye. Ndima Nzambe azali mokeli.
You might have lost your health. You might have lost your fellowship. Take him at his word. Be certain that he's God. The gloomy times is looking now may not look so gloomy if you'll just take his word and be certain that he's God.
Mbala mususu obungisa bukolongono bwanzoto. Mbala mususu obungisa bondeko. Kanga ye na liloba na ye. Ndima ete azali Nzambe. Oyo ezali komona na lokola tango ya mawa, sikawa, mbala mususu ekozala lisusu ndenge wana te soki ozwi liloba na ye pe ondimi ete azali Nzambe.
In Germany, once I saw a picture, and it always stuck with me, a German painter has painted a picture that's called the Cloudland.
Na Almanyi mokolo moko, na mona kili ye mimoko, oye nakotika lakobosa na te. Moye mimoko ya Almanyi ayemaki liye mimoko oyo babengaka mboka ya mapata.
And when you see it off at a distance, it's the harvest looking gloom you ever seen. Just clouds matted together. When you're looking at it from a long distance.
Soki omoni yango na mwa mosika, ezali kotalisa penza mawa ya nsomo oyo omona na inote. Bobele liboke ya mapata, soki otali yango na mosika.
But when you get real close to it, it changes. It's angels' wings beating together singing hallelujahs to the Lord.
Kasi soki okomi penza pembeni na yango, ebongwani. Ezali nde mapapu ya ba anje, ezali ko beta elongo, bazali ko yembe la nkolo, ba alleluya.
So that's what gloom is sometimes. If you look at it a long distance, it looks gloomy and dark. But take God at his word and be certain that he's God. And move up close to it, you find out it's just angels' wings beating together.
Boye mbala mingi ezalaka pe somo ndenge wana. Soki otali yango na musika, ekotali sa somo pe molili. Kasi kanga Nzambe na liloba na ye pe ndima ete azali Nzambe. Pe pusana pembeni na yango, okomona ezali bobele mapapu ya ba anje, ezali kobeta elongo.
She was somewhat like Abraham was, called on to give everything she had, laid on the altar of sacrifice. Maybe you're called like that this morning.
Mwasi yango azalaki mwa moke lokola Abraham. Basengaki ye apesa nyonso oyo azalaki na yango. Acha yango netumbelo ya mbeka. Mbala mususu basengi yo pe bongo na tongo ya lelo.
Give up your ways, give up your unbelief, give up everything you've got, and then take the oil and the word. And mix it together and put it on an altar of self-sacrifice. You'll find out it'll call God on the scene as certain as I'm standing in this pulpit.
Amen.
Think of it while we pray.
Tika banzela na yo. Tika kozanga kondima na yo. Tika nyonso oyo ozali na yango. Nasima ozo mafuta na liloba. Sangisa yango, petia yango na etumbelo ya komipesa na mbeka. Okomona ekobenga Nzambe na mosala. Kaka ndenge na telemina eteyelo oyo. Bokanisa yango wana tozali kobondela.
Have you a need today? Have you a need greater than you're physically able to obtain? Is the money so low that you can't pay your rent? Is the children wanting new shoes and you ain't got the money to buy them?
Ozali na bosenga moko lelo? Ozali na bosenga oyo eleki makasi na yo ya nzoto? Mbongo ozali na yango ezali moke pona kufuta mbongo ya ndako? Bana bazali na mposa ya sapatu ya sika kasi ozani mbongo pona kusomba yango?
Is the barrel empty at your house and the crew's about run dry? You can't buy feed for your stock and there's something wrong. Remember, he made a promise.
Mbeki etikali pamba na ndako na yo, pe molangi elingi kokauka, ozangi makoki ya kosombela bibole na yo matiti, pe wana likambo moko ezali kotambola te, kanisa ye moto apesa elaka.
Are you sick and the doctor says that you need an operation, you haven't got the money to do it. You have need.
Ozali kobela pe munganga alobiete basengeli kopasola yo? Ozangi mbongo pona yango? Ozali na bosenga.
Are you a sinner? Is your need great knowing if God should call today, you'd be lost? Are you a backslider running from God? You know you belong to some church, but you know you're not right. Your own conscience tells you, according to the Word, that you're not right.
Ozali mosumuki. Bosenga na yo ezali oyebiete soki nzambe abengi yo lelo okobunga. Ozongi simape ozali kokima nzambe. Pe oyebi osambe la kana lingomba moko kasi oyebiete ozali sembote. Lisoso lina yo moko ezali koloba na yo, koko kanana liloba ete ozali sembote.
You have a need. Don't let these words fall in thorny grounds or on rocks, stony hearts. May they fall in good fertile soil.
Pe ozali na bosenga, kotika te maloba oyo ekweya na esika ya banzube. To likolo ya mabanga, mitema ya mabanga, tika ete ekweya na mabele malamu oyo ekobotisa.
If you're sick and you, the doctor says you can't get well and you promise God that you'll serve him all the days of your life and you're certain that he's God, come meet his requirement.
Soki ozali kobela pe monganga lobi okobika te pe olaki nzambe ete okosalela ye mikolo nyonso ya bomoi na yo pe ondimi ete azali nzambe, yaka kokokisa bosenga na ye.
If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something? God bless you. Let us pray.
Soki ozali na bosenga, okolinga liboso ata kotombola loboko na yo epai na Nzambe, ete ozali na posa ya eloko moko. Nzambe apambola bino. Tobondela.
Oh Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, I know that there could not be one of those hands go up without you knowing it, for thou art God.
Onkolo, kaka ndenge nazali na etelo oyo na tongo oyo, na yebi etelo boko moko ekokaki kotombwa mate, soki yo oyebaki yango te, po ozali Nzambe.
You said it is not so many sparrows sold for 2 farthings. How much more are you than a sparrow? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your son Jesus died for? How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell this morning?
Olobaki bateka kandeke mike na talo mokete. Bino bozali na motu ya boni koleka ndeke moke moko. Koleka boni omoni maboko na bango baoyo. Mwana na yo Yesu akufa kipo na bango. Koleka boni omoni maboko na bango. Koleka ndeke moke moko soki ekwei na tongo oyo.
I suppose for a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning because no one wants them. It'd be the trouble of burying them. But you know every one of them. You know every feather that's in their body. You know every hair that's on our head.
Na banzi mpona ndeke mike zomi na mibale kokite koteka malome ya moko na tongo oyo. Po motote azalaka na posa na bango. Elingaki kozala kokoso mpona kosomba bango. Kasi yo oyebi bango moko na moko. Oyebi lisala moko na moko oyo ezali na nzoto na bango. Oyebi suki moko na moko oyo ezali na moto na bango.
Oh Lord, answer prayer. Let them be certain this morning that you are God. And it's your spirit.
Oh, Nkolo. Yanola libondeli. Sala ete bandi manantongo oyo ete ozali nzambe pe ezali molimo na yo.
May the dullness and glamour of this modern day religion drop away from them.
Amen.
Say, oh, I belong to certain such church. God may that fade from their minds right now.
Tika ete bozito pe lipengwa ya losambo ya mikolo oyo etika bango ya koloba. Oh, nasambe laka na losambo boye. Nzambe tika ete elongwa na makanisi na bango sikawa.
In this one moment may they catch a glimpse of eternal life. And then they'll seek and hunger for it, to know what God is. And they're certain that He is. He keeps His word.
Sika sika wa tika ete bamona mwa moke bomo ya seko. Boye bako luka pe bako yoka mposa na yango. Yako yeba oyo nzambe azali. Pe bandimiete azali. Ako kisaka lilobana ye.
To the sinner may they repent quickly. Make ready for baptism in the name of Jesus Christ. And you promised you'd give him the Holy Ghost. You said it, Lord. You keep your promise.
Pona basumuki. Tika ete babongo la mitema noki noki. Bamilenge la pona libati sinankombo na Yesu Kristo. Pe olakaki ete okopesa bango mumlumo santu. Olobaki bongo kolo okokisaka bilaka na yo.
There's a backslider that's certain that you are God and they've wandered away. May they come today because you said, though your sins be as scarlet, they shall be white like snow. Red like crimson, they'll be white like wool.
Soki mondimi moko azunga kisima kasi andimiete ozali nzambe, pe abunga kinzela, tika ete aya lelo po olobaki. Ata soki masumu na bino ekomi motane lokola ngola, eko koma pembe lokola neige, soki ekoma ki motane lokola makila, eko koma pembe lokola matiti yampate.
And if there's those who are sick, may they realize that you're God. You keep your word. You must keep your word. And as they lay their self with their oil, the spirit that's in them that's confessing they believe.
Pe soki babeli bazali awa, tika ete baye baete ozali nzambe, oko kisaka liloba na yo. Osengeli koko kisaka liloba na yo. Wana ba mipesi na mafuta na bango, molimo oyo ezali na kati na bango pe ezali kotato la ete bandimi.
And then also with the word, the bread of life, it's went forth, Christ, ground up to him in the Old Testament and in the New Testament to show that he's the same yesterday, today, and forever.
Pe na liloba, lipa ya bomoi oyo euti kopesa ma Kristo, anika makipo na bango, na kondimana ya kala, pe na kondimana ya sika, pona kotali saete azali ndenge moko lobi lelope libela.
May they mix that word with the oral spirit that they got, then stand to their feet at the altar, saying, this is all I got, Lord, I'll bring it.
Tika ete basangisa liloba yango na mafuta, molimo oyo bazali na yango, po batelema na etumbe loba loba, oyo nde nyonso oyo nazali na yango, kolo na ye na yango.
Oh, how you will multiply. How it'll call the God of history on that scene. How it'll make Jehovah rise with a heart swelling that I got a child that'll obey me. I'll put him through the test and he proves that he loves me and he believes me. He's certain that I am.
Oh, okoika nisayango. Eko benga nzambe ya masolo na musala. Eko sala ete Jehovah. Na motema motutami aloba. Nazali na mwana oyo atosa kangai. Na lekisie na momekano, pe atalisete alingingai, pe andimelingai, andimiete nazali.
For it is said, he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. Grant it this hour, as we commit it to you.
Po elobama. Ye oyo akoya epai na nzambe asengeli kondima ete ye azali. Pe ete afuta kaba oyo balukaka ye na mposa makasi. Kokisa yango na ngonga oyo, wana topesi yango epai na yo.
Now, while we have our heads bowed, and those that are in need of anything, would you stand to your feet? that wants to place now, if you're not certain that He is God, if you're certain He is God and is going to keep His promise, salvation, healing, whatever it is, if you're certain that He's God, stand to your feet.
Pesikawa, wana tugumbi mito, ba oyo bazali na bosenga, ata ya iloko nini, bako kiko telema. Ba oyo balingi kotia, sikawa, soki ondimiete azali nzambe. Soki ondimiete azali nzambe, ete ako kisaka ilakana ye, ya lobiko, na mulimo, na nzoto, ata nini, soki ondimiete azali nzambe, telema.
If you got someone else you want to pray for, stand to your feet if you're certain that He's God. Make your request known in the assemblies of the saints. You're doing it as you stand to your feet.
Soki ozali na moto mosusu oyo olingi kobondela pona ye, telema. Soki ondimiete azali nzambe, talisa bosenga na yo kati na balosambo ya basantu. Sala yango wana otelemi.
I'm certain He's God. I believe that He keeps His word. And I'm sure that my request, I'll lay it under the blood right now.
Nandimiete azali nzambe. Nandimiete akokisaka liloba na ye. Pe nayebi malamu ete bosenga na ngai. Nakotia yango na se ya makila. Sikawa.
If you do that, lay every sin is unbelief. You might be a church member, but I'm meaning sin, your unbelief.
Soki osali bongo, pesa lisumu nyonso ezali kozanga kondima. Okoki kozala mondimi ya lingomba, kasi nazali kolobela lisumu, kozanga kondima na yo.
You're laying it down as a sacrifice. You're going to sacrifice that you're coming to the cross. You're going to sacrifice now all your unbelief.
Opesi yango lokola mbeka. Okopesa yango mbeka. Oyei na ikulusu. Okopesa mbeka. Sikawa kozanga kondima na yo nyoso.
And give it over to Him and know that He is. And you're certain He's going to answer. If you're that, raise up your hand. Remain that way.
Pesa ye yango. Pe yeba ete azali. Pe ondimi ete akoyanola. Soki ezali bongo pona yo, tombola loboko, tikala ndenge wana.
Lord, Thou art God. Here's their oil and their corn mixed together. They're bringing it to the cross where the fire of God shall fall into their hearts if they really mean that and consume that sacrifice.
Kolo! Ozali nzambe, mafuta pe masangu na bango yangoyo, esangisami, bazali koyana yango na ekulusu, epai moto ya nzambe eko kita na mitema na bango, soki bazali penza na eyongi. Pona koziki sambeka na bango.
You'll move on the scene, rise the high waters, coming from heaven in a chariot of fire. You'll shake the whole heavens and earth to reward them.
Oko sala mosala, oko tombola mai oyo e bombami, oko kita longwa na likalo na moto, oko ningisa likolo pe mabele nyonso pona kufuta bango.
As they stand with their hands up in the air, signifying that they believe and have laid themselves in every request that they got right on thy altar.
Wana batelmi pe batomboli maboko kotalisa ete bandimi, pe bami pesi, na bosenga na bango nyonso. Na itumbelo na yo.
Oh, God of heaven and earth, the judge of the heavens and earth, surely the judge of heaven and earth will commit righteousness. Surely He'll keep His word. You who know the hearts of man, the hearts of women, the hearts of these people.
Enzambe yalikolo pe mabele. Zuzi yalikolo pe mabele. Natembete zuzi yalikolo pe mabele akolongisa. Natembete akokokisa liloba na ye. Yo yebi mitema ya mibali, mitema ya basi, mitema ya batu oyo.
Lord God, I put my own hands up, for I know that I've got a change of ministry now. And I believe that You are.
Kolonzambe, ngai pe na tomboli loboko, pona yebi ete mosala ilangai ya koteya ebongwani sikawa. pona ndimi ete ozali.
I've seen you standing out on a pillar of fire.
Na mona yoko tele makuna kati na likonzi na moto.
I've seen you search the secrets of man's heart. Not one time have you failed. You promised it when you made it yonder across the street here when you first started dealing to do these things, and you protected me around the world and around and around. I'm sure you're God. I'm certain of that.
Namona yo kosolola makanisi ya mitema ya bato. Okweya atambala moko te. Olakaki yango tango osalaki yango kuna na ngambo ya balabala oyo. Tango bandaki kosala makambo yango. Pe obatelaki ngai na mokili mobimba. Pe mbala na mbala. Na yebi malamu ete ozali Nzambe. Na ndimi yango penza.
I offer myself with these people and the sacrifice of all that I have, Lord, to you for service. I'm starting again, Lord, moving around the world. Help me, O God.
Na mi pesi ngai moko elongo na bato oyo. Na pesi nyonso oyo nazali na yango mbeka. Kolo epai na yo pona mosala. Na bandi lisusu kolo kokende mibembo na mokili mobimba. Sungangai e Nzambe.
If I disbelieve you at any time, forgive me of my sin. Forgive me of my unbelief. I know that you are and a rewarder of those that seek you.
Soki na ndimelaki yo te na tango moko boye, limbisa masumu na ngai. Limbisa bozangi kondima na ngai. Na yebi ete ozali, pe ete ofutaka baoyo balukaka yo.
Likewise, I confess the sins of my people this morning. Their weaknesses and their doubting as they're standing with their arms in the air. I confess their sin, Lord, and all of our weaknesses.
Ndenge moko pe na yamboli masumu na bato na ngai. Na tongo oyo. Bolembu na bango pe ntembe na bango. Wana batelemi pe batomboli maboko. Na yamboli masumu na bango kolo. Pe bolembu na biso nyonso.
Send the Holy Ghost upon us with the seal of your approval that you are God and you're here now to receive us and to take us into thy arms and to redeem us of everything that we've lost.
Tinda molimo mosantu likolo na biso. Na elembo ya kondima na yo ete ozali Nzambe. Pe ozali awa sika wapona koyamba biso. Pe komema biso na maboko na yo. Pe kosiko la biso na nyonso oyo tobungisaki. Pe soki ezali bokolongono na biso, ezongisa mela biso na mokama.
If it's our health, may it be restored 100-fold. If it's our soul, may it come to us as a blooming, shining article, filled with the Holy Ghost, to be presented before God. If it's unbelief, may it be come to us again, Lord, with faith to move mountains. Grant it, Lord.
Soki ezali bomoto na biso ya kati, ezongela biso lokola eloko oyo efuluki, ezali kongenga, etondi na molimo mosantu, po etalisa maliboso na Nzambe. Soki ezali kozanga kondima, ezongela biso nkolo. Na kondima oyo ekopiko la bangomba, kokisa yango nkolo.
We believe that you're moving the Holy Spirit, saturating through this building over these people and in their hearts, moving them to accept the living God. This we do in the name of Jesus Christ.
Tondimiete ozali kosala. Molimo mosantu azali kotondi sandako oyo mobimba. Likolo na bato oyo pe na mitema na bango. Kotinda bango ete bandi manzambe na bomoi. Tosali bongo na nkombo na Yesu Kristo. Kondima na ngai etomboli miso likolo epai na yo. Yo mwana na mpate ya Calvary. Nzambe mubikisi. Sikawa yokangai wana nazali kubondela. Longola masumu nangai nyoso. Kotika te ete na bunga lisusu. Musika na yo.
Do you mean it? Do you receive it? Raise your hand. Say, I now receive it. Amen.
Ozali na eyongi. Oyambi yango. Tombola loboko loba. Na yambi yango sikawa nandimi.
While lives are
Nazali kotambola.
Na esika ya molili. Griefs around me spread.
Be mawa ezingi ngai.
My God, be darkness turned.
Zalamu kambi na ngai. Tinda ete molili ebongwana pole. Longola somo ya mawa. Tika te ete na bunga lisusu musika na yo.
Let us bow our head.
Togumba mito.
After this stern, hard cut message, rude and brought out in a rough way, but it's the truth.
Amen.
And if you humbly believe what you have asked for that you receive,
amen,
don't you never let nothing push you from that straight road. Stand right there.
Simanalite ya yamakasi, matata boye, yampasi pe eteyami na mpiko kasi ezali solo. Pesoki ondimi na komikitisa makambo euti kosenga, ete ozwi yango, kotika eloko ata mokote ebimisa yo libanda na nzela oyo ya sembo. Tele makaka wana.
No matter how much I'd preach, whatever I'd do, or whatever any man would do, it'll never take effect till you accept it as your own personal property.
Ata soki na te indenge nini, na sali nini, tonani asali nini, ekosala eloko mokote soki oyambi yango pona yo mokote.
You believe that with all your heart, everything that you have desired, if you've confessed your sins, God has forgiven you.
Amen.
Don't you never doubt it no more.
Ndima yango na motema mubimba, nyonso oyo ozalaki na posa na yango. Soki oyamboli masumu na yo, Nzambe alimbisi yo. Kotia yango lisusu tembe ata mokete.
If you're a backslider, you've been taken back this morning. If you need the Holy Spirit, then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Soki ozonga kisima na kondima, ozongi sami na tongo oyo. Soki ozali na posa na molimo mosantu boye, zwa libatisi na kombo na Yesu Kristo, po na bolimbisi ya masumu na yo.
That's God's word. He will not alter it for no church, no denomination, for nobody else. It must be that way.
Amen.
We got to meet His requirements.
Thank you, Jesus.
Not the church's requirements, His requirements. That's what we must do.
Yangonde liloba na Nzambe, akobongola yango pona lingomba moko te, ebongiseli moko te, to moto mosusu te, esengeli kozala ndenge wana, to sengeli kokokisa bosenga oyo ya ye, bosenga ya lingomba te, bosenga na yende, yangonde to sengeli kusala.
He said the prayer of faith shall save the sick if you're sick. I've prayed the prayer of faith for you. You prayed it in your own heart and believe it. Accept it. Stand pat on it. It'll have to be that way. Nothing can take it, no matter how gloomy it looks.
Alobaki libondeli ya kondima ekobiki sa mobeli. Soki ozali kobela na uti kobondela libondeli ya kondima pona yo. Obondeli yango na motema na yo moko. Ndima yango, yamba yango, tingamana yango. Ekosengela kozala ndenge wana. Eloko mokote ekoki kolongola yango. Ata soki molili ezali makasi ndenge nini.
You say, well, it might look like I'm still sick. That doesn't happen. It's just angel's wings gathered together.
Amen.
That's all. It's God in a form of blessing.
Olobi, hey, ezali lokola nazali kaka kobela. Ezali te. Ezali bobele mapapu ya ba ange. Ekutani, esili. Ezali nde Nzambe na lolenge ya lipamboli.
It looks gloomy to you. Draw a little closer to it and look at it again. See if it ain't God standing there, keeping His word.
Ezali lokola molili pona yo. Pusana pembeni na yango mwa moke petala yango lisusu. Omona soki nzambe te moto atelemi wana pona kokokisa liloba na ye.
As we have our heads bowed, I'm going to turn the service to Brother Neville, our pastor.
Sikawa wana to gumbi mito na zongisi liangani epaya ndeko Neville mokengeli na biso.